usanijieleze ama vipi ndo niwambie, ukafunge ama upande hata kwa nuru ndo asikie.
Nikukemba shika toto cheza chin, ama sensi wako area tupando mwasha tin, na mamoshi pakwasa na huliza hadi kwente hausa kosa, bado niko maji seti nyanda fiti na ni mwage mpaka in, ao mwami ako area seti budoki wa king, nime bleke niko high basi shusha yako mi
Kata maji leo nikabashka menoka, kata maji nimefika mi nimebonda, maji juu leo niku nice nimeoka, kata maji leo nikastay kata lola, auta saba wanzo si ukate maji, fika dunda siti juu si utoka jiti, kazi na malakso valia chini ya maji, nikiwa pale zabe ninachora nikilebi, kidai weka mutapata nikorebi.
Jieleze, jieleze, wake muda we jieleze, 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 wake mbada we jieleze, 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 wake muda we jieleze,
Katoto laini kama simama wima hai, kila mtu macho up anakamezea, nipe fursa dada nami nikupe mayen, nikupe mahaba hadi kwa kina Halima, sinipige chinga kama akina Sidika, mapenzi magumu bana ukipenda peneka, usi wape sugo waliyo kupenda ma, ukabaki ukilia eti wapi ma.
Jieleze, jieleze, wake muda wa jieleze, 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 wake mbada we jieleze, 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 wake muda we jieleze, 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 kuta mbada we jieleze.
Hey, katoto macho nyepesi ukipita utadhani kana kuita.
Katoto macho nyepesi ukipita utadhani kana kuita.
Siga mambo mbaya ya vera Sidika kame umbika.
Nijieleze, ama vipi ndo niwambie, ukafunge ama upande, hata kwa nuru ndo wasikie. Nimekosa nijieleze, ama vipi ndo niwambie, ukafunge ama upande, hata kwa nuru ndo wasikie.
For so long nime wait ni kushow how I feel juu hata mwona damu na singu muka ya steel, na take it time ni kwa approach ni for real, ilikuwa me but now nothing we so love ka fairy tale, bado na ku rescue niko full cassette go tell me nothing you tell me nothing of you, wali day dream but now in future me nothing known so smell za kiroses nizo mi uvil na heart za makrisis nizo mi uvil, siwezi line ni kicheki dena go by until ni kupate na tatu di chuku try, sweet soft lips inafanya mina lie, space ya hii hat ni yako tu na silai, kamu ni feel mocha, party ya my life, jumi na kufeel mocha, party ya my life.